jamde jetati pawi silmaji chapantati do e Dakar yonti wakati nanti don kabaruji di
Aisha su
ko buri tengtude e kabaruji men hande Senegal hore jo leydi ndi holliti nani jabi gollirde yamirore suudu dosgal leydi ndi dum andina ko e batake jogido kongol laamu Senegal hay so tawi ngal holliti sungoji di himbawata wadede e nogase joyi lewrundu ha jone Senegal daccirgol yimbe jagirabe alhali politike ene jokki e der leydi ndi e der barde didi ko abato e yimbe temede joyi jakkanobe e sepoji jokkondirde Ousmane Sonko daccitama ko aseta hande horebe leydi Afrika fedde UA puddoto jonde mumen hato Addis Abeba alamode jopi tobbe kewde ma jewtide e dena jonde ko dum woni tobbe mode de joni joni jaccene teddube hedibe RFI fulfulde on calminama bisimilla mon e jonde men kabruji do e der leydi Senegal hore jo leydi ndi holliti nani jabi gollirde yamiro e suru dosgal leydi ndi dum andina ko e batake he jogido kongol laamu Senegal hay so tawi ngal pellital holliti sungoji di mbawata wadede e nogas joy lewrundu no wirononi jonnon laamu gutino wadadi e no yamironi ha kay dum bur yubude e yumtude ketanen jantore o leltal
jogide kongol suudu lamordu Senegal yoro dia holliti e bindol wonde horejo leydi ndi ma wad e ko buri yawde disondiri kande wadede bela wote horeya ko leydi ndi ina wade e dumunaji dabbi Khalifa Sall horejo dental taxaw Senegal lundide lamu e kongol makko horejo leydi ndi ina foti bamde peje ha yamirore suudu dosgal leydi ndi wawa wadede Suleiman Jul Job jagordo kiddo balido Macky Sall andani wonde horejo leydi ndi fuddima tigi yewtidde e dawri yankobe be gila hanki e der mabbe ina tawe hen goto e kandidaaje bo suudu dosgal leydi ndi jabani pirol makko woni Mamadou Lamine Diallo horejo dental politique tekki wodi goto e ballibe horejo Senegal biido wonde ko e dawri yankobe be tan dum heddi sabu Macky Sall ina jottori disondirde e Senegal nabe fuf e kongol makko ko kambe tan bawi yawnude de wote to bangi Ousmane Sonko lundide laamu kambe be njidi ko yo horejo Senegal wad wote de hade nyande didi lewru nayo burunde do hitane no sari yo leydi ndi wirini ko dum holli Amadou Ba tawado e mabbe sabu nyande sappo e jeyu lewru ndudo dosgal leydi ndi gongde ni wonde happu laamu horejo Senegal wawa ustede wala beydede
ko dum ha kettoto den ha daccirgol yimbe jagirabe alhali politique ene jokki do ene leydi Senegal ende habalde didi ko abato e yimbe temede joyo jagganobe sepoji jokkondirde Ousmane Sonko daccitama e jabgol ben besnguuje e jagganobe be e jinganobe Ousmane Sonko ngari wallude be no be kotiri Fadima Sy tawtoronomo dum ketto den
koni jeabe fedde fusande pastef jabbiri yimbe yaltinabe kaso aljuma hanki wadi lebbi jeegomde alfa nanga e joni ko diwol medina jagbe o nangano ciagal dum o nawa kolda o yitta kadi kolda o nawa mbur kadi do e kaso reba se Dakar hande o yetti alla
do wonani kam hanno weltare buy non kono tampere wadi tampere wadi wallahi mi tampi trop kono yettere alla
bay hol ko tampi ma
do parce que mi diabetic mo diabetic non ko tan nyamde ko wadi sukkar do sak jour ko mi ngatante mbur mbadde chocolat gam wona ko force ko be nyama dum bay sa woni ka alla wona galle ma gonda wa ha wadde ko falima a fami donc dum ena dumantini kono yettere alla ma sha Allah
hewbe woppabe han de nangano ko sepuuji lewru tatu buru hitande yawtunde de biyum o debbo ko hen jeya
ya amru sall o dani dubi chapantere yende kanko woni afam ni en hedde korga balde sappo e jeybe nanga len desem harende ko hen tan nanga hen manifestation hen
fodde temedde jo yimbe goppama e hewbe mabbe kebi kalis e juude wondibe Ousmane Sonko ngam be mbaw rutade e der cuudi mumen Fadima Sy Dakar RFI
to Côte d'Ivoire fedde nafugol windere FMI nantini hanki hebde nanondiral hakkune mabbe laamu Côte d'Ivoire ko fati e nyamande tolnide milliard goto piccal tati e kalis dollar dum ko ngam wallude leydi e heblanade baylugol kutoragol uyki mum e haɓade waylo wayloji weeyogo ngal nanodiral ene foti gomɗinede e gomu yiloru nde fedde fonde joddade kala hen e jonte paaɗe e wiide cimtol mabɓe ko aseta hande nde horeɓe leyɗe afrique fedde ua puɗɗoto jonde mumen to addis abeba lamorde éthiopie toɓɓe kewɗe ma jewtide e nden jonde ene hen alhaali sénégal caggal pellital makisal jokkude happo mum kañum e jaltugol mali burkina niger e nder fedde e cdao ha e toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa ene tawe hen kettoɗen hen jantore aissatou ly
ko ɗum humpituji keɓaɗi kolliri guila makisal hoorejo sénégal wi suɓgoji hoore wakko leydi ndin mbaɗata nogasi joyi lewru ndu gonɗen ndu fitnaji teska hooreɓe leydi uya ma jewtide o alhaali gam yettude feere ko wona ɗum pellital mali burkina e niger ɗum woni leyɗe aes yaltude fedde sidiyawu haala mum ne ma haale guila neɗe leyɗe tati peñinno pellital mumen moussa faki mahamad hoorejo gomu fedde uya waɗi no windande hollude mette e nimse mum o noddino nde kaldal waɗete baasi goduɗo to soudan hakkunde général abdel fatah al burhan e général emeti ma yewtide hoorejo kesso fedde ndene mohammed uldu aswani ma suɓe alet diango hono noon alhaali tawtorgol fedde uya e jonde leyɗe nogay ɓurɗe jogade doole adunaru ndu ɗum woni g20 guilay lewru jeenayi ɓuuri ƴaɓɓindu fedde uya heɓi nde fartangue ɓaadi ɗum heɓama noon alay saago leyɗe gonɗe e fedde nde e ndenna miijo kawra e konngol mumen kono andinde tan nde jonde kam leyɗe jeegom tawaka ɗum saabi ɗum ko kippugo laamu goduɗe ɗe leyɗe ɗum woni mali burkina guinée niger soudan e gabon
mayde hellondiyanke laamu resui ɓurɗo lollude alexi navalni e nder kaso waɗi dillere e leyɗe hirnage yankoje ha e dental leyɗe europe ɓe jofi hen ko laamu resui won hen e leyɗe ni kaali ko haala wargo e inde vladimir poutine tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo tonguɗen kabaruji ɗi on jarnama e kettogol e ɗoftogol jokkudere fi fulfulde